kunyanyasa na kujikatia tamaa. Oh la la le, oh unavyonipatia, mama najifia, ama umepania. Oh la la le, ah baby you my angel, mwenye raha za mwenzio. Oh my gosh, let me sing for you. Let me sing for you.
Mix.